Nature Boy, Scraper Record, Shabby Scraper.
DJ Bamba Pana, Ostas Uchebe.
Halloween, Bella.
Bush, why you Bamba? A professional player. Asweka boba ni mawida, amdogo ni ige simira. Amtoto swarini weka mwamba. Eti mama, unaitwa nani? Naitwa ni ige simira, unaishi wapi? Naishi geto nana. Kazi yako nini? Kazi yangu kubwa muziki. Naimba nini? Stere yangu singe. Unaitwa nani? Naitwa ni ige simira, unaishi wapi? Naishi geto nana. Kazi yako nini? Kazi yangu kubwa muziki. Naimba nini? Stere yangu singe. Cheza singe di papas. Uwe papas, papas atena papas. Mama. We papasa bereka mkono papasa aibe. We papasa usiogu wote papasa. We papasa cheza kiduku papasa. We papasa na mangu mangu papasa. We papasa bereka mkono papasa. We papasa usiogu wote papasa. We papasa na masera unaitwa nani? Unaitwa nige simera. Unaishi wapi? Unaishi gitu baba. Kazi yako nini? Kazi yangu kubwa muziki. Unaimba nini? Sere yangu singe. Unaitwa?
Unaitwa bomba mawida.
Unaishi?
Nukwa ini dada.
Kazi yako? Kazi yangu kubwa muzi. Unaimba seri yangu cheza singeli papas. Mama. We papas, papasa tena papas. Umechelewa kama tunashare kipono papas. Inawasha. We papasa usiogope papasa. We papasa cheza kiduku papas. We papas na mangu mangu papas. We papas, papasa tena papasa. We papasa usiogope papasa. We papasa ni dabidi, dabidi. Atiau.com. Usiniulize maswali uswahili ndo. Nebebaga mbulat Kigogo mpaka Ruanda kichwa panzo. Anokuja anaondoka anataga majabu kama Jehova. Aliyeshuka na Biblia. Na misari mingi na mshinda punda milia. Gazabu kama nyati lombaya kama banani. Ndo maana ukinipa mike nachana mpaka msibani. Nachanaga mpaka msibani jamani. Unaitwa? Unaitwa Niga Simera. Unaishi? Unaishi Geita. Kazi yako? Kazi yangu kubwa muziki. Unaimba aibe. Cheza singeli papas. We papas, papasa tena papas. We papas, cheza kiduku papas. We papas, na mangu mangu papas. We papas, pereka mkono papas. We papasa usiogope papasa. We papas, cheza miduku papas. We papas, na mangu mangu papas. We papas, voti mama. Don't touch, don't touch, akidogo. Don't touch, don't touch, we uchele. Don't touch, don't touch, we kidogo. Don't touch, don't touch, we jamani. Don't touch, don't touch, we simeni. Don't touch, don't touch, akidogo. Don't touch, don't touch, eti mama. Don't touch, don't touch, ni dabidi, dabidi. Ati yaogotko, usiniulize maswali. Uswali ni to, naibebaga mburat. Kigogo paka Ruanda vichwa panzo. Anokuja anaondoka anataga majabu kama Jehova. Aliyeshuka na Biblia. Na misari mingi na mshinda punda milia. Na gazabu kama nyati lombaya kama banani. Ndio maana ukinipa mike na jana paka msimama. Eti mama, don't touch, don't touch, akidogo. Don't touch, don't touch, demasera. Don't touch, don't touch, kidogo. Don't touch, don't touch. Hujamani, unaitwa nani? Unaishi wapi?
Wanasemaje kama ngoma inaua?
Kazi yako nini?
Labu angekufa wengi.
Unaimba nini? Cheza singeli papas. We papas, una kiduku papas. We papas, na mangu mangu papas. Anakubali sana watoto wa Kamongo kitengo area. Ani zanime datoni kitengo mawe mawe. Anakubali sana watoto wa Ethiopia Ethiopia. Ani zanime watoto wa Bisboys wa kusaba. Anakubali sana mamboi wajeda kitengo area area. Asi sera ubarozo wa masera. Ani zanime wazee wa New York City. Anakubali wazee wa passengers ya muzozo. Ani zanime dunia ya Mungu Baba. Abanka busa. Azelimani kibaka blue. Ani zanime Terminator lao. Ilele mwamba nakubali sana mwanajeshi wangu. Ani zanime watoto wa Fesim jani chama chama. Ilele mwamba. Acha raza bako. Hona bamba, don't touch, don't touch, weki dogo, don't touch, don't touch, demasi, don't touch, don't touch, weki agenza, wavishoshi, ani sani meki diboy, ana kubali sana mwanangu kaiza, hilele mwamba, ni sani miari grosso, ena kubali sana na we mwamba, mwamba, ani sani menjaidi, hilele mwamba, Cape Town, we baba kojo, kojo, akina mnanasi, ani sani miodige boy, ana kubali sana na we mwamba, we kate wecha mwamba. Awase wa viringe viringe. Ani zanime sana chirafeti. Anakubali sana miru nyando. Ani zanime chabobo. Watoto wa bopsi. Watoto wa mingo. Ani zanime sana mamangu chawa mamangu chawa. Anakubali sana hile mwamba. Weka maneno chebeta mwamba. Weka tena. Naitwa nani?
Naitwa Niga Simera.
Unaishi wapi?
Naishi geto mama.
Kazi yako nini?
Kazi yangu kubwa muziki.
Unaimba nini? Watoto wa satosi area. Akasi. Ani zanime sana darasa irari. Anakubali sana watoto wa sakadele. Ani zanime abadiaru. Anakubali sana wasatu wa Kongo chama. Ah Chicago. Ani salimu mwashasha. Anakubali sana samuri momo momo. Ani salimu mwanangu zuma ilele mwamba. Watoto wa bakacha. Ani salimu sana watoto wa bomare bomare. Wesu weka jofu. Anakubali sana na wewe mwanajeshi wangu. Hey, twende uchebe mwamba. Weka. Cheza singeli papas. We papas na mangu mangu papas. We papas cheza kiduku papas. We papas usiogope papas. We papas pereka mkono papas. We papas ingiza pale papas. We papas pereka kule papas. We papas anisalimia diku Abdala. Anakubali sana watoto wa Black Tiger Tiger. Anisalimia watoto wa Small Tiger Baby Natal. Hatari hatari. Waya. Waju baba. Waju baba.
DJ Bamba pana. Ostazi uchebe.
Alo mbaya.